Eya kola mu kola bwot. Binyu mama zina noga zina bwot. Ring rapper ratatata short. Ate kubit buta magico report. Ndieno nenyu kachi na yuwa kisangambi nkubide ku exi. Mubuze yari afachi ntimu wene chukumi agule yo sweet Pepsi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawabo yanso mate yafuna maxi. Teyafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawabangambia bamulabe mutaxi. Iwe na muyitanga ngambanze siri nyaboda. Nchaga sajaga boda. Mugamba funaka uba mbunkole lane order. Ochimanyi sikola order. Somebody akabira somebody. Orokuwa yafuna yo somebody. Na yenge chamua ulane somebody. Yeye soko kufuna yo somebody. Ulumi waona katikisa chinuma. Njaga lampe ex nguzita mvuma. Ulamu bunyuma nzembulisa uma. Nsabo kilize nkutume baba juma. Uba. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawabu yanso mate yafuna maxi. Teyafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa bangabye bamulabye mu taxi. Bamulabye mu taxi. Nalisi ziri nanga zisabo kira banja. Wabula okira banja. Yeye amanyinti wa mugaso no kira chaja. Wama bampereze chaja. Ebyo mukwano biringa landi rodi na nyini karina. Big up a level. Weya wada baya chimaze boyi nebo kolima. Nebo ita devil. Ndieno nenyu kachi. Na yu wakisa ngambi nkubide ku exi. Mubuze yari afachi. Ntimu wene chukumi agule yo sweet Pepsi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawabu yanso mate yafuna maxi. Teyafuna maxi. I want to give some money to my exi. Money to my exi. Yeye dawa bangambia bamulabe mu taxi. Bamulabe mu taxi. Somebody akabira somebody. Orokuwa yafuna yo somebody. Na yecha mwaula ne somebody. Yeye soko kufuna yo somebody. Anyway. Ndieno nenyu kachi. Na yu wakisa ngambia nkubide ku exi. Mubuze yari afachi. Ntimu wene chukumi agule yo sweet Pepsi.
Yo, Utah
Magic Kai.
Ibra Buembo.